Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ko te kaupapa o te kōrero rero, ko te kōrero kiriata. Talking about a movie. Kei te haere māua ko te huia ki te mātaki kiriata a te pōnei. Kei te hia haere mai koe.
Ko te hia kiriata.
Ko ngā kēmu hia kai.
Kua kitea kētia tērā, haere kōrua.
He pēwhea.
Te mutunga kē mai nei o te maroke. Kaore i roa e mā takitaki ana. Ka ware ahau e te moe.
Nō reira, me pēwhea koe e mōhio ai i pērā rawa te maroke. Mehemea i ware a koe e te moe.
E hoa, ki te koreau e whakamīharo atu i te haurua haora tuatahi o te kiriata, he tohu tērā kaore te kiriata e eke.
Anō nei he mātanga arotake kiriata koe. Hoi anō, mā māua e whakatau, mehemea he pai, kaore rānei. E noho rā.
Haere rā.
E ngā iwi katoa, nau mai hoki mai ki te īpāho o Everyday Māori ko Hemi Kelly tēnei.
Ko Āpera Woodfine tēnei. And you've just heard today's kōrero about te kōrero kiriata.
Te kōrero kiriata. Talking about a movie.
Ne.
Kia hoki tātou ki te ātau e te wete i ngā āhuatanga reo.
Kapai. Māua e tīmata e hoa.
Kei te haere māua ko te huia ki te mātaki kiriata a te pōnei. Let's just break down that first sentence in my first kōrero. Kei te haere māua ko te huia.
So, you and te huia are going.
Ki te mātaki kiriata a te pōnei.
To watch a movie. Maybe more than one movie, we don't know yet. Ki te mātaki kiriata. That could be more than one, right?
Yeah, it could be to watch a movie, to watch movies.
A te pōnei, tonight.
Ai, kapai. Tika tau, if the tūmahi and the tūingua are sitting next to each other in the sentence, kei te haere au ki te hoko kai, kei te haere au ki te mātaki kiriata. It's not being specific about how many. Ai.
He pātai e hoa. He rerekētanga i ngā kupu mātaki me mātakitaki?
E rua. E rua. Te wāhanga tuarua, the second part of my kōrero, he pātai tēnei, kei te hia haere mai koe.
Do you want to come too?
And I've taken the shortcut, I've shortened this question. What would the longer version be?
Kei te hiahia koe ki te haere mai?
Ai. Kei te hiahia koe ki te haere mai, or kei te hiahia haere mai koe, and even shorter, kei te hia haere mai koe.
I love the shortcut. He tino pai ki au.
Same. Like, just want to get my point across. I want you to understand and answer me.
Can we use this with some other tūmahi? Like, kei te hia kōrero koe?
Ai. Kei te hia mimi koe?
Do you need to go?
Yeah, ki te pepe, ki te tamaiti. Do you need to go? Kei te hia mimi koe? Kei te hia tiko koe? Ai. Yeah, so think of our kupu like hia kai, hia wai, hia inu. All right, so there you can see how it's connected to actually a noun or a verb.
Okay, here's one that I've never heard before, I don't think. Sounds a bit funny to me because I've never heard it, but would it be correct? Kei te hia tuhi koe? Do you want to write?
Ai, kei te pai tēnā.
Okay.
I think it's just, if we haven't heard it, we're not sure. And I think this is a common phrase among speakers. You might hear this here being used with haere because we often say, do you want to come? Kei te hia haere mai koe. We might not hear that too often. Kei te hia tuhi koe. Do you want to write?
Kapai, kapai. Well, there's 5 minutes on hia haere e hoama.
Koe rā te wahanga, ko taku kōrero tuatahi, kei a koe.
Ko taku, ko tehia kiriata.
Ko tehia kiriata. Ko tehia kiriata.
Which one? Yeah.
Which film, yeah.
Which film, sorry.
yeah, which one? Which film? Tehia is...
Which?
Which? Ko tehia. Ko tehia. Ko tēnei, ko tēnā, ko tērā rāne. This, that, or that. Tehia, tefea.
E rua, e rua, ne?
E rua, e rua. Ko taku whakautu, and e te iwi, whakarongo mai, I've translated a popular film into te reo Māori. Ko tehia kiriata. Which film is it? Ko taku kōrero, ko ngā kēmu hiakai.
Ngā kēmu hiakai. Ngā kēmu the games hiakai. Ko te hunger, ne? The Hunger Games.
The Hunger Games. Ko ngā kēmu hiakai. I see there's another one out. So, yeah, I was looking. What are the films out at the moment? There's a new one coming out. Ngā kēmu hiakai. There was other things I was thinking about, but that was the one I went with. Ko tāu kōrero.
Kua kitea kētia tērā. Kua kitea kētia tērā.
Kua kitea kētia tērā. What's going on here?
Well, I'm telling you that I've seen it already.
Mm-hmm.
I really like the way it's expressed here, though. Kua kitea, it's been seen. Kētia. So we've used the passive form of kē here, which we need to do if we've got the passive form of a tūmahi, right?
Aye.
Kua kitea kētia. Tera, as in tera film.
Aye. And then if you were to carry on the passive sentence, to complete the passive sentence, saying like, by me, or it's been seen by me, how would you end it?
It'd be, kua kitea kētia tera e au.
Aye, aye. Kua kitea kētia tera e au. Pai, pai, just a little reminder there, pai tau kōrero, āpira. If we do use the tūmahi and there's a little word that's sitting behind that tūmahi, hāngu, like kē, or tonu, or rawa, we're going to also hāngu that kupu as well.
I hear this most commonly with e kōrero tia whānuitia, for example.
Yeah, when something's done widely, yeah, or like throughout.
Mm-mm.
Yeah, like they were known widely. I mōhiotia whānuitia tērā tangata. Yeah. Pai tērā. Those kind of examples remind us of this ture. Another one is if we're using taia. Taia is a tūmahi hāngu. And sometimes we put tonu after taia because I can still come or I'm still able to do that. Whatever the word is. Ka taia tonu tia. Te haere, can still go.
Kia ora. So the end of my kōrero is haere kōrua.
You two go haere kōrua.
I've seen it already, haere kōrua.
Ko tāku, he pēwhia. Like how was it? He pēwhia.
Emitting, of course, the subjects.
He pēwhia te kiriata.
Ai. Ko tāku, te mutunga kē mai nei o te maroke. Te mutunga kē mai nei o te maroke.
Te mutunga kē mai nei o te maroke. So, the key word is maroke. So, we're knowing it was boring. But then you've used this kiwaha that, like, intensifies the key word, which is maroke. So, a translation might be, it was absolutely boring.
Absolutely, totally outrageously boring.
I. Extraordinarily boring.
Yeah. Okay, go pai.
Te mutunga ke mai nei o te pai.
O te pai?
O te kino. O te ātāhua.
O te wera.
But here we've got maroke, which indicates that it was really, 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 really boring. Ka haere tonu tō kōrero.
Ai. Kaore I roa e mātakitaki ana. Ka ware au. E te moe.
Ka ware āhau.
Ka ware āhau e te moe. So, kaore I roa e mātakitaki ana. I wasn't watching for long.
Yeah, yeah. Kaori roa, kaori roa. It wasn't long. Kaori roa, and then your action. Kaori roa e mātaki taki ana.
Mm. Ka ware aho e te moe.
How te tikanga o te kōrero nei?
I fell asleep.
Mm, yeah.
He aha te tikanga o te kupu warea?
E rua ngā tikanga. Warea can be used as a tūmahi to be like you're fixated on something or obsessed or like preoccupied with something. E warea nau ki aku mahi. So it's a tūmahi there. It's just a normal verb. And we're going to use ki to join the object. Like, e ware anau ki aia. I'm obsessed with her.
Mm.
E ware anau ki aku mahi. I'm preoccupied with my work. Here, this meaning of warea is, it's a tūmahi hangu, it's a passive verb, and it only has one use. It's only used to indicate that someone has been overcome with sleep.
Mm. Oh, okay.
So we wouldn't say, e ka warea hau e te māuiwi, like I was overcome with sickness. It's only used to say, I warea hau e te moi, kua warea te pepe e te moi.
Mm, okay.
Oh, koro's fallen asleep. Kua warea a koro e te moi.
Mm.
Yeah, that's how we say in te reo, that someone's fallen asleep.
Mm, kia ora.
And so we don't want to, you know, use taka or hinga, okay. Those other words that mean fall or drop. Here we want to use warea. And the subject and the doer of the action, if we're going to think about it like that, is the moi.
Mm.
Like the moi has overcome someone.
I see.
Mm.
That sneaky moi.
Overpowered someone. Ko tāku kia āpera, no reira, me pēwhia koe e mōhio ai. Me pēwhia koe e mōhio ai i pērā rawa te maroke. How te tikanga?
Mm. So, how can you know that it was that boring?
Mm.
Me pēwhia koe e mōhio ai, how could you know i pērā rawa that it was so te maroke, boring? Pērā rawa te maroke.
Ai, koia, koia. Me pēwhia koe e mōhio ai. How are you to know?
Mm.
How do you know? And we looked at pērā rawa in a few episodes back. It was like, was that boring or that good or that bad? Yeah, I pērā rawa te maroke. That it was that boring.
Mm.
Me he mea.
If?
I warea koe e te moe.
If you fell asleep.
Ka pai.
Ka pai. He pātai pai.
Ai, me pewhi koe mōhio ai, me mea koe i warea e te moi. How do you know if you fell asleep?
Ko taku whakahoki. E hoa, ki te koreo e whakamiharo atu i te haurua haora tuatahi o te kiriata?
Mm. Mate, if I'm not, ki te koreo hau, if I'm not e whakamiharo atu, if I'm not
drawn in,
yeah, or like amazed, if I'm not
wowed.
That's a good one. If I'm not wild, I te haurua haora tuatahi o te kiriata in the first half hour of the movie.
Mm. He tohu tērā, kaore te kiriata e eke.
He tohu tērā, that's a sign.
Mm.
He tohu tērā, that's an indication. Kaore te kiriata e eke.
Kaore te kiriata e eke, he aha te tikanga.
Well, eke means to like ascend, like to move upwards. And so if something doesn't eke, it's like it's not hitting.
Okay, yeah.
Yeah, it's not pressing the button, it's not hitting, it's not. And if something does eke, it's like it's on.
Oh, you know,
so kaore te kiriata eke, like the movie's not on. The movie's not great.
Ah, he tino pai tera.
So if something was really cool, like the kiriata, you'd be like, ooh, eke te kiriata.
Mm.
The movie was amazing. The movie was great.
Mm.
Like it ascended. I eke te kaupapa.
Mm.
Yeah. Yeah.
It was going. It was good.
Ai. Kaori eke.
Kaori eke. Mm, yeah, didn't land. Didn't go anywhere.
Didn't land. Yeah. Mm. Yeah. Pai tera.
So someone's showing you like a new song and it's like not that great. You're like, oh, kaori eke.
Kaori eke. I think to encourage someone to ascend, to get it, to get it. Kia eke. Kia eke.
Kia eke.
Mm.
I absolutely love this. I'm going to use this a lot. Kia ora.
Ko tāku kia āpira. Anō nei, he mātanga arotake kiriata koe. Hea te anō nei?
It's as though. Right?
It's as though, yeah, and we've visited this a few times. It's as though, it's as if, he mātanga arotake kiriata koe.
I don't know kupu by kupu with the tikanga, but I'm pretty sure you're saying it's as though you're a film expert.
Yeah, koya. So mātanga, expert. Arotake is like critic or to analyze.
Mm, okay.
So here it would be film critic.
Mm, film critic.
Arotake is to analyze something, to critique something. Mm. And kiriata, film. Mātanga is our word for expert, like in every area. So we might say a language expert is a mātanga reo. Mātanga kiriata, film expert. Ai. Hui anō, mā māua e whakatau, mehe mea he pai, kaore rānei.
Anyway, we'll decide whether it's good, whether it's bad.
Koia. Mā māua e whakatau, we'll decide, mehe mea he pai, kaore rānei, if it's good or not.
Or not. Mm.
So if you want to say, like, if it's good or not, mehe mea he pai, kaore rānei.
Mm.
Even asking someone, was it good or no? Like, he pai, kaore rānei.
Mm. You don't need to say bad. You can just say good or not.
Aye.
Mm. Kia ora.
Enho rā. Bye.
Bye. Yeah. Okay. Yeah. Haere rā.
Bye.
Koe rā te kōrero whakamutunga.
Aye. And these two byes, what are they indicating? Enho rā.
See you later. I don't know, it's a bit short. It's a bit brief. Oh, we're in different places.
We're in the same place, but you're going to stay. And I'm going to go.
Oh, I see. Okay.
So these two goodbyes, what are they indicating? Enho rā.
That you are leaving. And that I'm staying in that place. And you're telling me enho rā, and I'm saying haere rā. So you'd be leaving.
Ai, ka pai. Ka pai. One person's staying, one person's going. Right.
Does it tell us anything about their attitudes? It's a bit short, isn't it?
Kao, kei te pai tērā. Enho rā, like, see you later, but you're staying, and haere rā, see you later, but yeah, you guys go, farewell. I've heard it could be come across as rude. I think it depends on who you're talking to. If it's someone you're familiar with, maybe not, but to say haere rā first, like you kind of wait for the person to say enho rā.
Ah, I see, yeah.
If they're leaving and you're staying, enho rā. And then your reply is, haere rā.
I see, yeah.
Whereas if you were like, haere rā, you're kind of pushing them out the
later.
Door.
See you later, yeah.
Aye. Now that's just tikanga, I suppose. You don't push people away. Yeah. You wait till they're ready to leave.
Kā rawe. Well, now that we're more familiar with the āhuatanga reo, I roto I te kōrero nei, let's listen to it one more time.
Kei te haere māua ko te huia ki te mātaki kiriata a te pōnei. Kei te hia haere mai koe.
Ko te hia kiriata.
Ko ngā kēmu hia kai.
Kua kitea kētia tērā, haere kōrua.
He pēwhea.
Te mutunga kē mai nei o te maroke. Kaore i roa e mātakitaki ana. Ka ware ahau e te moe.
Nō reira, me pēwhea koe e mōhio ai i pērā rawa te maroke. Mehe mea i warea koe e te moe.
E hoa, ki te koreo e whakamīharo atu i te haurua haora tuatahi o te kiriata, he tohu tērā kāore te kiriata e eke.
Anō nei he mātanga arotake kiriata koe. Hoi anō, mā māua e whakatau, mehe mea he pai, kaore rānei. E noho rā.
Haere rā.
Hei whakatepe i tēnei puni i pāho. Kia hoki anō ki te patapatai, ki te tirotiro anō i ētahi āhuatanga o te reo. Let's go back and take a look at some of the aspects of the language and ask a few questions as we go. Okay, we've got like this truncated version of like wanting to do something. Let's look at a few other options. Like, I want to eat.
Kei te hia kai au.
Aye, and that's one of the early phrases we learn. Like, I'm hungry. I want to eat. Kei te hia kai au. I need to pee.
Kei te hia mimio.
Kei te hia mimio. Kei te hia mimio. I want to go.
Kei te hia haere au.
Kei te hia haere au. Mm. Kei te hia haere au. Kei te hia haere mai koe. You want to come with?
Mm.
Ka raue, ka raue. In the kōrero rero, Apira says, kua kite a kētia tērā. Wait, that's already been seen. I've already seen it. So we're using a tūmahi hāngu, and then we're going to hāngu as well, the kupu that follows that tūmahi hāngu. There's lots of examples of kupu we do hāngu. Maybe let's talk about the kupu we're not going to hāngu.
Mm, ka pai.
So what kupu don't we hāngu? When we're talking about these little words that sit behind verbs.
Tērā. Tērā is not going to get hāngued.
Tērā, rā, nā, nei.
Mm.
Yeah. Kao, waiho e rā. I'll say a few and you tell me if it sounds off. Kua kitea atutia tērā.
Ooh, atutia sounds funny to me.
Kua kitea maitia tērā.
Kao.
So mai and atu.
Mm.
We don't hāngu.
Ka pai, those directional kupu.
Ai, ake iho.
Aku tia, kao.
Ake tia, iho tia. Iho on its own, we don't hāngu.
Mm, okay.
But if iho sits behind noa, we do hāngu it.
Do hāngu it, okay.
So, if I want to say, I tirohia noa tia, ngā perehana. Kā reau I pā atu. I just looked at the presents, I didn't touch them.
Mm.
I tirohia noa tia. Mm. And if I want to use noiho, I tirohia noiho tia. Ngā perehana. So the rule is don't hāngu iho on its own. You're only going to hāngu it if it sits with noiho.
I see. Noihotia?
Noihotia.
E pai ana.
E pai ana.
Kia ora.
Kua kitea hokitia tērā.
Ooh.
I've also seen that.
You have?
Kua kitea hokitia. No, as an example, as a translation of that.
Kao, sounds funny to me.
Yeah, sounds funny. We don't hāngu hoki.
Mm.
We don't hāngu hoki.
So the main ones that we're going to see hangu'd are ke.
Ke.
And tonu.
Tonu. Rawa.
Rawa. Rawatia.
Rawatia. Ai. I hau kere kere hia. Rawatia.
Mm.
A Aotearoa e te marangai.
Mm.
E te ua.
E te ua.
Like the country was absolutely thrashed with rain.
Mm.
You know, rawa, rawa is an intensifier.
Mm. So rawatia as well.
And then lots of other kupu, we're gonna see the hāngu appear.
Mm.
Like if something was first seen or first done, you know, mahia tuatahitia.
Ah, ne?
Ai.
Mahia tuatahitia.
Tērā, i te tau, te mea, te mea, te mea.
Mm, mm. Oh, he tino advanced tērā.
Ai, ai, ai. We're getting into like some more advanced things there. Whakarongo, listen. Pānui, read, e ako, study, rerehangu.
Rerehangu, right. Whakamohi o mai e hoa, ko te aha te kiwaha e tohu I te kaha o tētahi mea I roto I te kōrero nei.
Te mūtunga ke mai nei o te...
Te mea.
O te mea. Okay, it was really hot.
Te mūtunga ke mai nei o te wera.
Mm. Let's add on a kaupapa. So like, the water was freezing.
Ooh, te mutunga ke mai nei o te makariri o te wai?
Ai, ka pai, ka pai. So if we want to add on the kaupapa, add it on at the end.
Mm.
The day was really hot.
Te mutunga ke mai nei o te wera o te rā.
Kia ora, ka rawe, ka rawe. I fell asleep.
Kua hinga kāo.
Kua taka.
Kua warea au. Kua warea aho. Trying to roll those two together because they both... Warea finishes in a, aho starts in a. So, kua warea aho e te moe.
Ai, ai. I would say though, I warea aho e te moe.
Mm, okay.
Because you're awake now talking about this in the past and it's like, I fell asleep. I warea aho e te moe. Whereas if we're here and someone has fallen asleep in our like space, then I would be kua.
Mm, okay.
Someone has kua warea a titiro, kua warea Amere e te moi.
And if it's you that's fallen asleep, you're not going to be here to tell us about it.
So that's why I would use e. So, aye, just to let's break it down for those of you listening and following along. We've got the kupu, warea. And then you're right, because if you're saying I fell asleep, the next kupu is going to be ahau or au. So it is a lot of ahs. I warea ahau. E te moi. Hei whakakapi, to conclude, how are you going to say or ask me pehea te kōrero, was it good or not?
He pai kaore rānei.
He pai kaore rānei. E hoa mā, he pai tēnei akoranga kaore rānei. Mā koutou e ki mai. Koeira ngā kōrero mō tēnei wiki, ka hoki mai anō māua ko āpera ā te rā wiki. Hei ko nā mai.
Hei ko nā. Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukaipō anō te reo.